Ooh, yeah. Malisa, umasikini.
Tangu zamani, nilitamani, oh mini ende mbali. Siongi walio nijali, wala kunikubali. Wanauliza mini nani. Naenda kushoto, pesa hazipatikani. Naenda kulia, chakula hata mavazi sina.
Pande zote nimebisha, sasa nimegundua ni Mola tu anaweza nisaidia. Yesu wewe ukaniona,
ndio maana mimi naimba za shukrani.
Hey, Yesu wewe ukanileta,
ni siku zote utakuwa nami.
Yesu wewe ukaniona, ndio
maana mimi naimba za shukrani.
Hey, Yesu wewe ukanileta. Oh, oh, oh. Bado mimi naenda level pepea kwa mabawa levo uwe. Wahu, bado minaenda levo. Hey, haya 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 levo. Haya haya, ano do loko loko perspective. Oh, ano go tire tire. All I have to do is to sit in the attentive. Oh, fire fire, your fire there burn me down. Burn me down on my desires. Is that I wish to be close to you. Yeah, yeah.
I cannot control, no control. I'm with God, I'm no solo. I'm no solo. I cannot control, no control. Go lead, I go follow, la, la. I go follow.
Yes, wewe ukaniona,
ndio maana mimi naimba za shukrani.
Hey, yes, wewe ukanileta. Bado minaenda level. Unapepea kwa mabawa level.